Before the bang, ask for service, offer after. Easy break, ain't it famous, bana? Hooker.
Minima nga na kupaya ball na kutoka una nipata na mafegi base na mogo cast trip pa bare tatu juwe kumezo cast chesa sa base place yenye nimetoka. Scary they want to own it and kiwa ombido. Koko koriko even don takupata nikiwa na vimbo. Nikiwa ombido. Muta denderun kuwa na katia bibi ya onjivo. Wakerido ta, wakerido. Wakerido ta, wakerido.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bando twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongi ndo uchorea kothengole. Ita totondo akujie singo donye. Kana shada akujie njo kingoe. Nimpe rungu adia chachishe nandore. Masauti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Nikurugia turi vile mirugia githinga. Nikioyo muna uliza
kaya njaga yenya.
Ay.
Wakerizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko hivyo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa na katia bibi ya onjivo. Wakerizo ta, wakerizo. Wakerizo ta, wakerizo.
Zima ni cut cut, zima ni fly. Na cheki sky sky vile niko hot. Say last competition ni medal. Say last tuko fiti wa life. Moshi eve utadha ni mini huka. Moshi eve utadha ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Pewa nduma, water lilies. Willy willy, DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Ungangano kanda mpangwa kando. Buwa ndango towa nyoka pango. Zima kando pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wasampo. Pizo de shiko ita shiro de niki. Sanif wana kashif vipi arif. Jua kali sana izi era itabidu meita kalif. 8 times of the dawn, number 9. 8 times of the dawn, number 9. Say you lost on the red play, number 9.
Wakerido.
Wakerido, hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko, hivyo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa na katia bibi ya onjivo. Wakerido ta, wakerido.
Some piece of the dawn. With the future sailors is in the building. Brother Chaff, Nicky Goose. Brother Chaff, Nicky Goose. Coco Manches, Nicky Roma Banner.
Well, well.